Me time in the funzo bish, na wachafua kama mata bish. Hey, you know me, in the time ya kubona me. Hey, you know me, in the time ya kubona me. Acha wachili na me, utoto wazuri na wavua bikini. Walikunja na vojita futa kipindi na hasa na shindi ya bukta. Mro moja kwa siku ninguna mitaya kiyesa kwa mama Fatuma. Wasanuwe wanangu kitani, wazivute unga wavute mjani. Anga zetu kitimba utoki kitano na nita midopanya. Lord God bless my family. Wenao jitafuta wabariki. Walifungwa bila tia wabariki. Wako hospitali wabariki. It's a vita mzee. Pambano na vuweza upate mzee. Tunavimba like woo. Bitaina na minia like woo. Apa bombom gaf. Kama ni ulanzi basi mkangaf. Apa bombom gaf. Kama ni ulanzi basi mkangaf. Wakipita anga zangu na wachinja. Punchline zao kama zimechina. Dundo wazuku na pita changanya. Bolingo talabu na trap. Mtoto wakiume jikaze ni muda kusaka mavumba kidenya. Usetu sake mapesa, game mite mpaka lumbesa. Usetu sake mapesa, game mite mpaka lumbesa. Mpaka lumbesa.
Ukusije mzee mtani kwetu tachandala. Najamlia mambo mwanangu tazwa misala. Ukusafi safi tunaishi makacha. Sogea karibu ni kupe salamu ya kwetu.
Kamwene, 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 kamwene. Kamwene, 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 kamwene.
Jeba yawe, diripa boma nisa kama pesa. Ama pesa gari na nene. Nina uchungu sana na mapesa, diripa boma ipa. Jeba yawe, ama pesa iga jeba.
Kamwene, 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 kamwene. Kamwene, 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 kamwene.
Yeah, Nas, Waku Nyumba, Tony Stopper, BMS, Sound.
Toto wakiume jikaze ni muda kusaka mavumba kidenya. Use tusake mapesa, game mite mpaka lumbesa. Use tusake mapesa, game mite mpaka lumbesa.